CouplejaMs.com. Down on the one tour.
Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela ni kangi wana believer. Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela ni kangi wana believer. Afridaga, Afridaga, ni kangi wana believer. Afridaga, Afridaga, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer.
Ni mafuno kwa tila we hang myself ukani uza fasila malavu una sweet chila pani vanilla changa ni chako please baby we la munia ni twala popita time no kuona po I only love you ni kuwaya babenango malavu na beauty ni kali bona po that's the reason why ni machoma mu magako vidi for such dimension I will buy plus anniversary touch tira ku Dubai bana monzo ndela po pali we bagai kaida misumo chila jack party time let's talk about beauty ni vini. To vinango plus you and I were tight na build papa kongelela momulava zakan mangilapo baby bela munia pishanga ni chako
kapena ni vera fashion mwamene ni kukondela ni kangi wana believer kapena ni vera fashion mwamene ni kukondela ni kangi wana believer afridaga afridaga ni kangi wana believer afridaga afridaga ni kangi wana believer mama mama ni kangi wana believer mama mama ni kangi wana believer
baby girl why you wanna leave me you are a queen ufanyika mtu ngai ne king I'll never sip on you ngatini waling uzangala part of life na management aling you make a nigga go crazy ngani dance jumpira mtu do uzibe kunyumba kwani sisa mono mverela na veva kamba wanandi cause you and iziva veva kufuna ni wanandi but tell me if you don't feel me nga ocean basket cause that city market I got a big market walengesa gangsta maya nge na murafu unanichinja baby but in as a self let's talk about beauty ni vintu vinango plus you and I were tight na build papako ongelela momulava zakani mangilako baby bwela munia plishanga ni chako
kapena ni vera portion mwamene ni kukondela ni kangi wana believer kapena ni vera portion mwamene ni kukondela ni kangi wana believer afridaga afridaga ni kangi wana believer afridaga afridaga ni kangi wana believer mama mama ni kangi wana believer mama mama ni kangi wana believer
it's down on the one tour
type media house.
CouplejaMs.com.